angithi yababa nabadlali sizangwala yini ayi sibulela kwasani ngibiza abazali ayi sibangena ngentani babiza ungasabi ayi na ungasabi enemishini ayi angithi yababa nabadlali sizangwala yini sibulela kwasani ngibiza abazali sibangena ngentani babiza ungasabi na ungasabi enemishini yababa nabadlali sizangwala yini sibulela kwasani
Sally.